Abavandimwe nta mwene wacu ngira mbona icyo kurya n'icyo nambara bingoye nyamara ntitwahwemaga gusenga Yesu wemeye kwantupfa we na kakageni arabeho sinzongera gusenga kuko ntacyamaze
yewe mwene data nawe mushiki wanjye
cyo gushaka umugabo ababyeyi banjye nabo bamereye nabi ngo naragumye nasabye Uwiteka umugabo yaramunyuye nabuze n'umupagane ngo anyijyanire waba ari umunyago nazamurikira Uwiteka
yewe mwene data nawe mushiki wanjye
yewe urugo rwananiye umugore n'abana ntituvuga rumwe abakobwa banjye bacungana n'urusokozo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abasore se ngo ndabyiruke nararishye amafaranga yanshizemo yewe ngiye kuruhunga ngiye kwishakira urundi rugo ruriya rugo nta cyiza cyazaruturukamo
nasabye Uwiteka akazi yarakanyimye nyamara se abapagani bamere neza bate abajura abasambanyi abagome b'ubwoko bwose n'abasore twabyirukanye bose bagenda muri za karindwi uhereye none gukunda Yesu ntacyo bikimariye ngiye kwiba nkora ibishoboka byose nshake karina yanjye
Shiki wanje.